Natamani nikwambie, natamani kuone, natamani tusemezane tena. Hali yangu nijulie, mkono unishike, natamani tusemezane tena. Hazifutiki nyakati, hazifutiki, hazifutiki kumbukumbu, hazifutiki. Nilipata uheni palipo na magumu, kwa tiba ya uwepo wako. Msiri wangu ulienijua. Madhaifu yetu yangali washinda wengine, tulibebana bila kujali uzito na urefu wa safari. Nilikujua ulinijua vyema, moyo wangu makazi yako, mengine nisamee, nimebaki na picha zako. Natamani nikwambie, natamani kuone, natamani tusemezane tena. Hali yangu nijulie, mkono unishike, natamani tusemezane tena. Natamani nikwambie, natamani kuone, natamani tusemezane tena. Hali yangu nijulie, mkono unishike, natamani tusemezane tena.